Free man singing on back again, yeah. Good old for music. This is how we do it. Hana motipo kumaringu weko kuma obesayo him. Yika vutu kana vutu nangale kuzo aleko him. Hidoko yura dawa, dawa. Baby, inuremi dawa, dawa. Yeah, hidoko yura dawa, dawa. Make yukuma, inuremi dawa, dawa. Tam 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 tuka di begon ipongo kindwa en abi e baby kumi wang manenu ya machikara moa wakati kindwa kudemer makudi wabetu mpaka chilito waiko light kwangu waiko light kwangu kwangu sawa ya giza. Hidoko yura dawa, dawa. Baby, inuremi dawa, dawa. Yeah, hidoko yura dawa, dawa. Make yukuma, inuremi dawa, dawa. Hidoko yura dawa. Labongo hita petweru ya kachiru mane leta mimani raichu inyaye. Baby lenyani itamna itamna kite miremu kuduchu inyaye. Mapenzi lako liko tamta tamta, mimi na wewe liko tamta tamta. Tukadi begon, bipo kukindwa en abi e baby kumi wang manenu ya machikara moa, wakati kindwa kudimir makudi wabitu mpaka chilito. A young girl management ya dawa, the right promoter. African weather border, above black road.